Amenifunza kupenda, kijana nimependa. January to December, baby, takuwa na wewe tu. Miaka nayo inasonga, na tufike uzeeni, my baby. Kwingine sitakwenda, baby. Oh yeah. Yani mwili mmoja, pamoja. Tushikane tuwe kitu kimoja, isiwe ngoja ngoja. My lover, got you for life, my girl. Oh yeah. Tani beba, panifunge jela. Ifungwe jela. I never live by your side. Watani beba, panifunge jela. Ifungwe jela. I never live by your side. I oh I never live by your side. Yamini baby I can lie. Takupenda hivi ningali hai. Milele nikisimama wema. Hata nguvu nikiwa sina. Ikuwache dunia nzima. I be by your side. Yani mwili mmoja, pamoja. Tushikane tuwe kitu kimoja. Isiwe ngoja ngoja. My love, I got you for life, my girl. Oh yeah. Tani beba, panifunge jela. Ifungwe jela. I never leave by your side. Watani beba, panifunge jela. Ifungwe jela. I never leave by your side.